Abasajja bawasa abakazi tuwasa mibiri gyokka emitima ne twerabira giwasa. Kayumba kange kandi n'ebirowoozo byange engeri situlako gye tuuba buli omu lwakeesa lwabala okuwulira ng'eyo wanneiba bannange kifumba mutuku kwatakwata enogumi otatima byoyo muleke omukazi navaamwawo mwasi nevuma ebigere byantunda sikwangalangako musajja gwe sikwegombangako nakamu nevuma mama wange yansikiriza era okukwagala ewuwo naleta mubiri omutima kwina gye gwasigala nomukama mpomutufu anajjagala nampa omutima n'omubiri nga byonna byange tata mpona bayaye yenawulidde byamaza amaanyi masaka wawa tannabakuwasa omutima nguwani akwagala abasingaho n'abayaye omusajja nayiwa amaziga omukyala kalambidde nakunoonya mu byanfuna n'omwana gwe nnina sinawwo bambi yakotesa omutwe enviri ne zimugwanko yenna n'enkuba yatujjawo bwali musajja wattu nagwerikale naye mukama watukweka emitima tosanga twandira byabatuufu mukama watukweka emitima tosanga twandira byabatuufu. Masaka wawa tanga wakuwasa omutima nguwani akwagala abasingaho n'abayaye naye abakazi mukola bubi bwajjabo bambi mutumenye emitima nayina mukwano gwange sitamboyi naye yakaba bangi betusanga ku kkubo banabo balinga abasole katambula nnyo byanga yekka kumbe nga laavu y'ebirese weeyisa mu bibajjabo tanabakuwasa omutima nguwani akwagala abasingaho n'abayaye.